Yes, man. A king is another tune again. Our one.
It's a book of yeah.
Ngomugugwa sineme ya katandi kanze wankovira ona waliri mkotali kai. Baya ye kubalo wakovi sandabi kai. Sitera kulwana na kwatako msabi kai. Mlaku woli mwenye vita gambi kai. Rawe chiva chiroto sawa sisimuka. Na chino kanchigami omu kusoka. Oli wanja urogwa sana vina tigika. Simanyi na luviri chimwe wasivu kacho. Ino manyanya vote motera kusangika. Ne malake kwenka na muwarate na lavi koli. Chakulia nyavo no sana na kutereka. You deserve everything and singa anything. Newe ribange kunto pitanga nekovika. You my everything sala ogwa manyi. I really really love you. That's in a chenku kweka. Kwa gara na uchiraba. I love you, I love you, I love you.
Nemu motima kuti manyi.
I love you, I love you, I love you. Kwa gara na uchiraba. I love you, I love you, I love you.
Nemo motima kuti manyi.
I love you, I love you, I love you.
Motima kuti
sabo mfuni de wonte kanze ngonde ramatika. Gwasanika unkuba nyundika. Chesi manyi somesa musomesa. Njakuyi kanze nkakasa. Naka imba nkayimbie. Mkwati wetisa. Nenyibazo mkwano zintamye. You deserve everything and anything, anything baby. Kwa gara na uchiraba. I love you, I love you, I love you.
Nema motima kuti manyi.
I love you, I love you, I love you. Kwa gara na uchiraba. I love you, I love you, I love you.
Nema motima kuti manyi.
I love you, I love you, I love you.
Ase bam bam jira. Chia mada like a real man killer. Nzisi manyu no mana chankola. Obulunji wevu mfude mfala. Si manyu mpulida otambulo nchamula. Yogiro nsanyula njoge zanjigira. Chobo manyu mpulina.
Na chino kanchigami omu kusoka. Uli wanja urogwa sana vina tegika. Si manyu na luviri chimwe wasivu kacho. Ino manyanya vote motera kusangika. Ni malake kwenka na muwarate na lavika. Ulinga chakulia nyavu no sana na kutereka. You deserve everything and singa anything. Newe ribange kunto pitanga nekubika. You my everything sala ogwa manyu. I really really love you. That's in a chenku kweka. Kwa gara na uchiraba. I love you, I love you, I love you.
Nemu motima kuti manyi.
I love you, I love you, I love you. Kwa gara na uchiraba. I love you, I love you, I love you.
Nemu motima kuti manyi.
I love you, I love you, I love you.